munaasabad ugu haytay toshaha dooyin la kaga doonsay ardayda ka guuleysatay tartan aqooneed kun darare muddo 10 iyo 5 maalin ah oo lan qobaday ardayda iskuulka Al-Azhar College ee degmada Bardaale ee gobolka Baayo way baa ku qayb galay maamulka iyo macallimiinta waalidiin baxdhul barashada degmada iyo qaybo shir dumeen bulshada an koreen hanu kumade martida ku qayb galay munaasabada iyo waliba si eed ah dhawaayna tartamada lan qobado ardayda iskuulada magaalada si markaasay tii korlanka gaada tayada iyo kobcinta aqoontiyo iyo ona aan mahadnaqay maamulka iskuulka Al-Azhar College
tartan bayle raay la ka gabagabeeyay taaso macnaheeyi Al-Azhar inii mayle raay idin guleysatay waa xayaab badan oo achievement la taabado kor samaytay taasna waa dadaal yaka koyti oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka garab gali een marka hadaan gudub dhiniga ardayda bayba laha horta tartanka kan dadna guleysadeen dadna walku guleysadeen dad kullu ku guuleysiday macnaasha ma yeeni oo mayle raay dad oo dadaalana macnaasha ma hadadaalen dadal badan ha muujin natiijo fayle la koytay insha Allah meel fayle ha deerteen een maybe sing dhir gilaana mar lamaad in mayle raay ki xisaabta tan sadii een kaalinta koodka koyfadan dadka guuleysadeen maybe leena hambalyo yelena
way shaahid ku yana shaqeel sharaf badan isna goobtan sin ku maadaliyay dadalku sigey tartan musku dibadan yahay marmarata way dhirafay xamaasad hada tartan way ogi eedan xamaasad badan yahay marmarata diiga keeka marmar abo walaan aan la baase madiyad inta ku tabaad iska halaaso baasta waa tartan ku hagaab heer wax barasho ee hada gamka sii dheerado kelimada yar ardaydan jeedi fad horta ee si guudaan tartanka muhiimadiisba ma english albadi it's only all about exchange of ideas in fikrilisel isweeda arsad lambore kaso isna wala kasaasan aan kelo kubadi ilaanki badiiba ee dadka kala lamaan ardayda way injeeday in dadaalan ee wala tartan kala goobdi ama bay in ardayda xamaasad ku weeldadaan ka jidaalan wala ka akhriyaan tartan goliba ku mid ah qayb ku mid ah dareen gelinta ardaydu in ardaydu yaani sidii koodi wala akhriyaan kubad wala akhriyaan marka muhiimadda ma in la shal badiyo is dirfi marka halka inta gaba gabay ma badiyo
eedii aan ma santin ardayda dhamaan mayba leeray maal martay sharafta mayba faday marko aad mar lamaad mar sadadan aan maadaalay antii mayba leeray una angweerni oo aan ajiban mayba leena mayba leeray sharafii karaama isku aadki gruubada gruub kastan antii sahali antii jareysu le kubadi anta ka gorinin gruubkan ka adiga ka jambe ona ska ma suguleysidi mayba sheenayha tumay lama dibood lama gruub kale 99 dibood haysadan markaan soo taba mayba leeray go'aankan hay gurubkan ka dibaa badan ama ay weelareen nagada championska
dhanka kala Hassan Aadan Hussein oo ay maamulka xigeenka Al-Azhar College ee degmada Bardaale oo ku hadlay munaasabada iyo fariin muhiim ah intee baxda walbarashada degmada Bardaale
maamulyaalka iyo macallimiinta meelan roo waliba faday in aanay waliyar ee fariintay qaadadan waana dhigan insha Allah kulli fariin aan meel aray lahayn dibi ma fariin aan la ogotay si suudin badamaan waliba meel roogay hadda ee yadoong meera kor laakiin baxda waxbarashada dadkii ku hoolaa meel roogan maalmiinta iyo maamulyaalkana dheegan waliba ku qosadaane hadii heer college ay tahay hadii heer bareefaday iyo hadii meel aray iskoola nidaamiga eeyimba ee waliba faday inaanay la ka weela ee tartamada inaanay la ka weela meel aray college to college bareefad to bareefad school to school inaanay la ka weela isla tartama
tartan aqooneed kuun la ka gabagabay degmada Bardaale lan qobday hanu kumid ee ardayda wal ku baradayeen iskoolada degmada iyo wayba wal badan ku bedel doone fahanka ardayda